onela tuoki kuno kusaba kwange ai mukama Bwana 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 ntalo zange mukama lwana
Bwana
Bwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
Bwana tate ntalo zange mukama lwana
Bwana
Bwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange Omulimu gwenkola banja balwano kunemesa buli kinungi kyenkola baba kifula kibi nayate kye batamanyi nti gwe mulwanyi wange ye gwe manyi gange ye gwe lwazi lwange nga ndi nawe ndi muwanguzi mukama lwana Bwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
Bwana tate ntalo zange mukama lwana Bwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange benaitanga mikwano jange songa bebalabe bange Nabesiga nyonze nga nebyama byange babimanyi nagendo kizula nga bebalwana okunemesa awone ntegera bayuda tuita nabo ejali mikwano jange kati bebalabe bange nyamba nyamba katonda wange nyamba mpanguze mukama lwana
Bwana
nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange mukama lwana
Bwana
nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange
Ambonenele music
Wawangu za Daudi na kubali Goliathi Wawangu za Danieli mubunya we mpologoma Mpologoma tezamu inza mukamoli wa manyi Entalo zange zikukwasiza Lwana umpanguze Lwana, lwana, lwana entalo zange
Mukama lwana
Lwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange
mukama lwana
Lwana nebibilwana nange
ebilwana nange
mukama lwana
Bwana
tate ntalo zange mukama lwana ntalo zange Abalabe banji siri na manyi Mukama lwane ntalo zange Ebizibu binji siri na yamba Mukama lwane ntalo zange Mumaka gange bintu bitabuse Mukama lwane ntalo zange Kumulimu gwange bagala kungoba Mukama lwane ntalo zange Endwadde nyingi dagala lyabula Mukama lwane ntalo zange Abana bange sukulu fizi yabula Mukama lwane ntalo zange Obwavu bunji mpulira mbukoye Mukama lwane ntalo zange Obupangisa mukama mpulira mbukoye Mukama lwane ntalo zange Amaziga manji mukama gasangule Mukama lwane ntalo zange
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 Mukama lwane ntalo zange